Shamsia wona dubi sappo e joyi o wona du konna class 3e ko hebi reedu gorko goddo kanyum ko tetimo ba ko no waddu konna ni sara makko jabay dewlun demo ngaddo bonande o enda e makko gaabe be jittawe kanko Shamsia o enda o yari jande makko l'école yeso mami ko debbo yari halaka endan to sudu sariyam rabi ide
o yanu e makko no goddum o wattani mo der kosan o yari ko hewti e makko ko sawni mo men jehi fa wuro runji to kito to do on enda men bi seydu yobbi men cede de men jobanimo o jangi ujunaaji sappo e juu kito to do on enda ko yi men munya potal wada chaka amen mi abba makko men cali den kito to do on enda o daari o wi to lewru fudum hokkam men ujunaaji didi cede nyamdu makko lewru arandeeru o waddaniya ujunaaji didi didawru dundu o waddaniya ujunere woyre fasuka o rimi wadi lawru he fadun enti suka on enda
ya ta kai ga yayi an ka yayi ta
sarobe suka be hewbe anda labdi tokkoto de suka mudun en tetama fa bonnama dum wadi ko no wodi nokkure jojjinande do fi majum ga yamirrebe kambe rewbe enda ko en tirte clinique juridique samaila hasan kan woni horejo nokkurnde enda dere chebirgo bir
cette année c'est que nous avons reçu le
itade kané coming buri hebude sanne kan woni wonji tegol hakkiloji suka famarbe sarobe hewbe andana mana wonji tigol hakkilo lawo lamugol famini do filla kite wonji tigol hakkilo sukabe famarbe misali umminde suka pamaro der nokku to sarobe makko tawa yaru demo togon fey jomun de hojayi redu non den min tokkiti tindinde sarobe fudu yade to indirabe sukabe yewde cukalay mabbe dewe
a les gardes de leur fi
chawirte mo komin chibiri Aisha Bako o wi hunde ko watte ko hiseni woni himbe hawra sembeji mudun en ngada gollal gotal
abudu mala may
wodibbe gada waasi jowroobe kandu gadda balla mubben be kala dum accio janul e rewbe sey dum hawndiri semme e semme ko mo sala majjun hebo ko koobe habaruji gadda balla mabbe be gadana himbe pirtol ko e
sabuda abar so isena mata
jo ande mawbe kolli wiide ke rewbe sukabe rewbe latibe na keba chada har yanede mudum o endan no boyta darje jomu en ngurnda mudum no hela hakkilo jomu jati
sidu nanangu ayar lady ni